tenu kiti busa nindlela kiti busa nindlela kwabathala Hey, hey, la, la, la.